exclusive for KwanzaMusicBlog.co.
Anona chongo. Yo boy, yo maps. Let's get them.
Nole fire ukeze na wano vete tine kumwisha. Bashi ya makale mampara. Nole fire ukeze nulu kwa no vete tine kumwisha. Teti, teti.
If you want it on us, paka ukote. Tawakan session olo miala ushombe. Ofonchudi lo wishing anga fiani fiobe. You don't know my story, suwenze komo struggle. Teka chidi lo kamfeda didi mupwando. Sunga niti pefeva ibu era dapo. Shaba selfie, shero nidi pekaso. Family manage nchito vonse supa. Nidi api simi make ya ringa pa maruma. Nina batwi na kuwina ndine pusha. Today's best friend ni chuda mu future. Nga ufuna kwenda kansi mbino jumpa. Una pesa tina chinja wa shuka. Hapa levo ni mabwana mkubwa. Kade za chedi mashahida na muzumba.
Ngole fayo ugeze na wanombe teti ni kumwisha. Bashi ya makale mampara. Ngole fayo ugeze nulu kwa nombe teti ni kumwisha. Teti, teti. Mchele eunfo kufina ndaba tefyo na kule fia. Ama chushi alenga mfike panu. Wimbone fia. Uimisha mchele eunfo kufina ndaba tefyo na kule fia. Ama chushi alenga mfike panu.
Mbelele.
Abale jamba kumari. Abatila nshaka winebo. Abatila ngala chula fene. Abale jamba kumari.
Kona my family member. No weapon formed against me, back to the sender. Gadrimu yako nkodiwa nunkala fedia. Jenga pedi na pepa za kucha alexa. Chinatulika kutala sunga kwa nisomenda. Ngatisuma sekela mo sensa danger. Pakungusha kato mkaipa edesa. Nina jarisika kutala unachedua. Kubonze barua ni dear God forgive them. For kissing my name it's a big shame. Choka kumavuto lo mchae condemn. Munizonde unikonde no problem. When you look at me mumanvela chintinya. Chila bushiku yesu wani pimpinga. That's the reason why suma pikinga. For me God is my only redeemer.
Ngole fire.
Mukae kunganga.
Mukawe.
Mukese nefimanga. Love. Kaya shampanga.
Ngole fire.
Mukae kunganga.
Mukawe.
Mukese nefimanga. Love. Kaya shampanga.
Mitaka hostel. Yosam logistics. Mche mwa. Gazanda, Kupara CB, Wise Man, Chadi Young, Standard Man I see you. Sweet people, Sparks Mining, Niko Chiku Mkonga, Chauta One, Mr. Marcus Pasolwez, Uncle Rich Rich, Koshaz,
Exclusive,
Kosite Kachirundu, Edo,
Rekasho,
Tiptronic, Chronic, Chronic, Chronic.